Radio Amani.
Alafu unakumbuka the powerful handshake Raila na Kibaki, how it felt that day.
Radio Amani.
Wale wanaozingatia kuongoza musiweke Kenya chini.
Radio Amani.
It's not all about tribe, it's about humanity.
Radio Amani.
Umoja Radio for Peace. A Kenyan Community Radio Project.